tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde miden alal bare jiddi lewru me hitan 2025 sakrab dum gondum hedaade hejuji amen dile lende mangal modum bete hande fu mi chalmini am san ya bol hakkeji bibbe adama em kay huuna chelune sanne le lede amen di rewbe fayato sukabe kamen buli tampude sanne le hemle hitan 2024 yimbe le temde jeegom noga e jeena em woni juppabe le lende mangal modum fulu hakkun mabbe temdere ka fu chapan nay kay rewbe chapan joy e tati hakkune hakkune mabbe yo sukabe fewde yontere keynaani yuppitere haalale leydi amenji nantinoɓe kabaruji kañum en ka waɗi kaltidal hakkunde mum en edo darne ko jogui radio ji ɓattiɗi banggal ñuɓɓugol jaam kañum huntodirgol malinkoɓe ɗum waɗi keñem alal baare nokkuɓe noddirta maison la presse Bamako ɗo. Wakkati wulade neɗɗo ana hani andude kaddude hoɗum hani ɓornade yella ana rento iwde sifaji ñawuji yogaji noon holitiri wiide dogotoro en sécrétaire ɗum sembi kabaruji ɗi min jogani on beete hande bisimilla moɗoɓe heɗade ɗum gane hitande 2024 pawiɗo eydo yaɓugol hakkeji ɓiɓɓe adama emle leydi amen di hokkama so ministre kumaniɗo kabaruji ɓiliɗi e sériyaji fayetto hakkeji ɓiɓɓe adama emle leydi amen di ndeɗo tongande fedde juinade leydi amen di ɓe kadimi em hawtile muɗum fa waɗa immadaraji fa haɓa bonnugol hakkeji ɓiɓɓe adama em kañum ko o nandi muɗum o holiti wiide ɓe kolitile ndeɗo tongande wiide hakkeji ɓiɓɓe adama en kano bonnirtere leydi amen di ka ana metti sanne fa keɓen famtare keɗɗe Oumar Wagelo
ndeɗo tongande helloji capantati e jeegom kadimi andi le leydi mali ndi kañe gaɗi ɗum ɓe memi dow hen yaɓɓude haqqeji ɓiɓɓe adama en sanne le leydi ndi le yimɓe le temedde jeegom e noga e jeenom ɓeɓe limiɓe ɓe mbi le temedere fo tan capanɗe nayomɓe yo rewɓe le temedere fo capanɗe joyom e tatonɓe yo sukaɓe noon fa hande ndeɗo tongande holliti wiide yimɓele wittoɓeɓe du toraji jottikiɗ en sanne ɗum laatiki sababu soko ɓuuri wittoɓe temedde jettom kañe goni fabaɓe wattu joni o le ɓeɗo yimɓele fabaɓeɓe du le temedere on fo capanɗe jeɗɗom e taton ɓe yo sukaɓe kañe rewɓe kanko ministre kumminiɗo kabaru sariyaji le leydi ndi o holliti ɗati garan yaltinede ley hen le ko warata ko fa rena ɓeɗo yimɓele gomɓe dow faratiji Mamadou Kassogui hollitiɗo wattu joni o sariya ɓamaɗo le leydi nden han tabede ko yaawi le majjun o wi ko yaata enquête ngaji capanɗe jeenayi e tati ɓe gaɗi wattu joni o le ko warata ko sariyaji muɗum waran waɗede ɗoɓe timminta tongande ɗo laamu mali o holliti wiide ƴewan yallah hono hani haɓirde e margal no worri fu le leydi ndi
walla juinani fa waɗa immadaraji fa haɓɓa margal ele tawangal ngal ɓe noddirta gambana kañum ka yetti sanne immadaraji gaɗadi fewde haɓugol bonnugol hakkeji ɓiɓɓe adama em le leydi amen di sariyawol jaati tabama le leydi ndi jukko ɗum sanne hay tawede e majjum fu juɓɓinowo goto juɓɓinowo golleji ndeɗo fedde ɗo woni Mamadou Konate kañum ka holliti mette muɗum sanne fewde e ko ngolɗo sariyawol ɓamagol le leydi amen di fa hamde ñalawma hande o nokkul yogaji ka gana tabaɗo fa keɓen famtare wonko o wi Oumar Wagelo kede
komin kaɓonto fu sariya waɗa ɗum fu ana fawi dow majjun anande wiyanoma sariyaji galano dow kabaru maccuɗaku ka joni sariyaji gon komin jiɗi sariya gollire sini sariya wonɗo tabe won cuuɗi sariyaji yogaji sariyaji tabatake no hanniri arande toño goji ana gatteno dow amen ka joni ɗum ɓuyteke gelle yogaji won yo uddade ƴiwde lewru janvier warde handen gendi be cane komin jankunte Camara le cercle jeema ɓe muɗon yo uddaɓe
ɗiɗo kabaruji fuu ono mbawi tottude hakkillaji moɗon dow majjum do hello amen facebook naru compte x darde radio ji ɓattiɗi banggal ñiɓɓugol jaam huntodirde malinkoɓe fa yetto yerwinde créduji ɗi le leydi amen di ɗi woni Sicile cuɓaɗo ele jooɗa haala goto mo fedde neɓe noddirta urtel landini Bamako ɗo keñe nokku ɓe noddirta maison de la presse eɗo windi ele yontere keynade yuppitere haala le leydi amen fana majjum yo hollitidde yimɓele nantinoɓe kabaruji ɗi darde ko jogui radio banggal ñiɓɓugol jaam kañe huntodirde ɓiɓɓe leydi ndi eɓe narda yimɓele jottinoɓe kabaruji le leydi amen di dow radio ji ɗi tinno tawre hakkille laji mbawɗi huntodirde malinkoɓe le nokkule to ɓe gonto fa keɓen famtare keɗɗem Oumar Wagelo
radio yo hunde ɓattide yimɓe sanne darde muɗum doan mawni sanne no jaam e deƴere hani wartirde hakkude jamare nde ɗum ne wajubu golloɓe ley hemɓe paama ko jaaliño gon ɗiton ɗi ɓuuri fo hajede noon kanko noddirte dawda mari ko laaminoɗo irtel kiɗɗo hollitiri wiide
kina andana tafam nokku o hono wordi yimɓel gomɓe toon ɓe hono wordi hono ko yiltinteko ɓe pamirta ɗum le hoore mabɓe so ɗum ka waɗi
jabi fu ko jiltinta ko moddia yide so yimbe hola kima ko kalta fu wa latal sababu yirwinde jam kan yirwinde nuko e hore
radio kanyu yubbindirta yimbe lebe gollobe li radio be an kan tawri yimbe le joine ande non kanko mamoudou boukoum lamido fedde irtende o micitiri jamare nde
radio jidi an han tawede ana yafina kaltidal hakune mani e mani tutude wartire neddaku majjudo leedi amende hande nantino be kabaruji di ana hani andude hono gollirta hobe gollanta be kan tewtude andude do hodum hani halade to be gollata to
lami be radio ji kita kanyi segu mbiyana kabo jamma e nyaloma yella radio ji dana keba fa gollale de don no kule ka wattu jono be kuliti metti mabbe sanne ko fedde hakkinde wi radio ji di njoba ko
so min baji binama mi njoba miliyoji jeegom hono foti minema hore me kebata hitane fu radio ji gondi li kredoji di hono misali sagabare na do jiboli ana jogi dum bawde mun do waram tordude mi sabi no kolto mi gonto yimbe wana jogi be bawde
gollobe li radio ji di fu kuliti wiide radio ji den baye latata sababu no jam e deedir hani wartirde hakkunde jamare nde dum hana latata do ko feccata yimbe le be
yawtagol nuyle sariyaji jukkoji fa yotto dati kandi jokkede bangal mojjum bangal majjum ana hakkune jikke kanye ana hakkune jikke kanye e sikitere do woni sisil chubado e le batu goto mo golleji mudum fuddi altinaire kenyam altinaire bettinde bamako do fedde ne be noddirta centre d'étude de recherche et de prospective en afrique kanyu landini dum e le gollidal hakkuno makko kanyu e bal société civile kumani be yimbel bal société civile yimbel avocat en le balde didi de be do yimbel wara wadde kaltidal hakkuno mu em yella ala yawa hudu woni ko waabi bamede fa fundine e le do nule sariyaji e le dedda ko leedi amendi mamudu kasuke kan woni minister kumani do sariyaji leedi amendi fa to hakke bibe adama en wonko o wi lale tangara kede Omar Wayolo
chaque fois que
de sariyaji bama leedi fu ino hani wattinede hakkille sanne ido sariyaji ngattanoma hakkille il hitande 2001 den do wayilta arande ciagal ko leedi maldi hentuno ndima ko mudon ko dubi no ga ene ciagal mudon min pammi wiido wonko yubbaake ido golleji no adnar ndu wonde yarde no kanyo no kulle be gonde wayiltirade fa yotto no sariyaji den gorri li adnar ndu fo mangal mudon war so suudnu min noddita cour d'assises do yimbele ngadobe ko boni charitebe dum wayltam wattu jono dum wayltam wattu jono dum yama chambre criminelle kon ayir bangal uddude jommu kasso do mi don gonde wayltide dum mi jaw yalla hono jawi wadirte e juude jommu
le bracelet électronique
Studio Tamani, projet mo fondation Irondela, don Malido, e Golli Dimbe Mudun, Teleji, e Radioji, Irtel, Mofaba Mun Itira, Union Européenne, e Kanye Elet e Danemark, Suisse, Royaume-Uni, e Kanye Coopération Espagnole.
Wakati wulare le leedi amendi hamofuno sultirta tewtirta le neddo sultereka ana neddo sultereka tewtugol mudum ana bili e kaddula warnamaaje amem nyaloma fu le buli fanya to dal buli ngallure bamako ne yogabe kanyu en ka holti wiide kaddule nyuhiraade haabu kanyu en dum burani dum en wobbe kanyu en do holti wiide kaddule e juude mudum juuta sanni kanyu burani dum en hay donki andan be kawaruji bilide cellal kanyu en ka holti wiide yimbe ana haani ko farta andadu kaddule hudum haani subade fa borno wakati wulare yalla ana yuwa yalla ana dada sardi nyawuji yogaji bilide e cellal hono fu de do kadule han hono kawdun kadule kande bornede wakati wulare ay sita jara tiwti andude dum makede Omar Wayolo
le ngallure bamako le so bami fa wulare wadi sanne jamaande na waylita bornade mudun yen wobbe borno tisiji wobbe du borno kodira haburimo be fube kali kulati sabab mudun
ne me fini ko ton ne don acha
kadule mu inirade haabu borno to mi fayso chuudi gommi t-shirt chemise kan ko nande mudun pour mi yidde le ando wakati min kam le borno ko kimmi fu bamako ana wodi mo fu kenyido kadule mu inirade haabu de ni urani kam min ka
me abe mo walla fiare
ko wobbe chuboto bornade kadle mu inirade haburimo ladki sababu su yoga e jagotobe kebe mudan gonde beedade sanne misala kanko Boubacar Jekite o ciotoro buuji le lumo mo ngodo bo mako do
robuji hono dumping aji urdi senegal kan e leedi mauritani rewbe uri yidde sanne cioggoji majji ana bama tem e jeegom yaade ujinere li wakati wulare mide wa yeyde ko yottoto dampeji chapan jeegom e detail nyaloma fu anguru mide yey ko yottoto tem dere
non dum wori bangal kambe ciotto kadle worbe be do o do goto jaba inde mulu inde holli tiwido wattu jono ko worbe buri fu warnade yo tisorti de no detta la cos
tisorti
tisort ngaydi juude mudum juuta di jeton di ana yida yimbe sanne ko mu imira haabu fu mi buri yidde
ko tona man nu
kadle de gana tekkude dun jommu hani warnade so wulara no wodi non kanko no detta sala garba dogotoro to tumbuto holli tiri wide o dun latto sababu so nguri jommu sulta
la tenu
kadule warna maaji jidaade wakati wulare ka yo kadule koyfu di chaldi neddo e hore fofota le mudum pornogol kadule teddude ana wada so ndiyam timma e chaldi neddo wulare sa ana satti san na taw kuu neddo na heewi kuu ana lefina tergal neddo idum hada do ko ndiyam timmata e chaldi neddo idum reena tergal
o yiso ngule fi sala heewde e terde jommu ana way latal sababu du so ndiyam timma e terde mudum docteur salaha garba
so ndiyam fandi e chaldi neddo in way yottinde dum shifaji nyawuji kew jommu ana way gileede ana way tawede wakati du fu bern mako ana boni wom yobe hakkile jaati saabi mudum wom wobbe cinyoobe tordaaji kewde ana way hotar neddo so ndiyam fandi e chaldi mudum
fa hande won dokkude jama ndakilaji lobbi tinno dan ko hippe ko he mudum so bami fa nan gan wuli taw o dum watta so jommu rento
sakabe kidibe on pami don kaddata e kabaruji amen di bete hande hanono andir don so won buppina do so won ko jiddon holitidde bangal no mi gollirta e golleji amen di on baawi honodude o don numero on gadan chapan jiddi e jeegom chapan jetti chapan jena e jetti chapan joyi e jeegom chapan joyi e jeegom mi gadan ko mi baawi du fufame kontina hore di do himmeji o do journal kay magazine golo jikita jon o do fu on baawi hitale don do gollirgal amen gal mi noddirta ko no fone gadan 37 321 mero nga fandi ka fuki na taw dum buno ga credit e telephone ma on faysum fe mbudu tachidak ite fanje fe no peseda onon andir don yawtere amende wala jukita da salam jide pawinode e yawtagol nuygal sariya mu parti politique embe jodi do mudum le leede amende wakati didi wadi bande sappo e jeegom yaade sappo e jiddi lewru avril hitan 2025 dum wadi le region ngaji leede amende noga e jitti yaade noga e jeena lewru avril bittindo dum wadi le gallure bamako ndo yimbe fu wiurde balle societe civile fa kanyu en ka holiti wiide rewbe kanyu en koyde mu eman han watted sanne dido gulleji tawede ko tawede ima daraji mabbe ana fandi sanne dido gulleji ka be kolliti wiide kambe do e be jogi sukullaaji wamdati de be jogi kambe do fa be kollita di bawdi jokkere nyalo mo hande o yalla ngurdam bangal politique le leedi am indi kan alaato fa keben famtar keddem Umar way fa keben famtar kedden ko mi lala jara toure hebani am do majjum do fetan o mi e Ousmane Nyali Bouli e nyalleje tawede rewbe ele gol bilido yawtagol nuygal sariyamo parti politique embe jodi do mudum le leedi amende le nyalo mo hande o darne mudum ana mawni san ele ngurdam parti ngaji di le leedi amende don do halaji kanko madam boy jallo ardo wildaf holiti wiire do yo wakati fa rewbe kanyu endu sembina imma daraji mu en ele golleji nawri bangal politique
la femme en tant que citoyen
debbo tawede leedi yanke ana darani habanade leedi mudon danne mudum do ana mawni do habbe golleji pawi do leedi yankaku fa himmeji rewbe darane koyde mo bendu gatte le yewtongoji di ana hani ndu daranade teddingol ko wawi latade nafangaaji rewbe habanade potal sariyaaji do politikaku e golleji fu ana kani wadde tawena andini no golleji yewtongoji di gaddirta
kanko madam Assetou Sangare gondo e PRD doni parti pour le renouveau et le développement holiti mette mudum kanyum ka fewode fandugol imadaraje rewbe le dido golleji
ko milum don lataaki do kabaru kewal e modjal wattugol le rewbe koyde mobben e imadaraje ngadare le region ngaji di bangal yottugol sariyaaji bali politique fa hande ni wide horebe bali politique ne da rewbe lattobe hejaabe mobben ana laabi image amen fu daranaka hawrbe hen hewbe pamay faanda ko hala mudun hala le majjun
parti politique
haa seguto ko wana non dum wordi kanan ko be gombe tombe kanyum en ka holiti wel yonki mu em sanne fewde tawede rewbe ele dido golleji le region o Mohamed Anoubakrine Mohamed Ag Ali yo goto e conseiller en gouverneur region Kidal
effectivement
ngoma jati hejabe rewbe kawri e golleji mun le cercle fu won ittabe e Allah ta hejabe hono kejado kafu rewbe segu koliti koni hakilaji mu en hono dewdrano golleji di jarata bangal utugul bali politique
tawede majjum fu lamido fedde wildafne le nyalo mo hande o do won madam Jallo holiti wiide golleji pawide e politique le leji ni le nyalo mo hande o ka rewbe koyde mu en wona ko watta hem sanne wom dati di holiti ta mawdi latade sababu yalla rewbe kam en du imma daraji mu em ana mate sanne le dido golleji
les décideurs
kanan kobe ana kani mi jade wallirinkol jawde bali politique de rewbe dawranta hollitinde birude fa yottade darji de rewbe no darne mu en mawnirta le bali politique
kanko madame kamisa berte yo kejaado fedde kawfole la musikaso min jide e mako sey sebeto wattuno batoji fa yawto ngal do nugal sariya mu parti ngay ido jodi do mudum le leedi amendi le nyaloma hande o wattano bamako do nogay jittiyaade nogay jeena lewru avril bettindu kanko o holliti wiide yawtaade ngal do nugal sariya le nyaloma hande o waran latar sababu jottinde leedi amendi bangal politique
dey hakli naw
mon fu holliti ko ne hakkilo mudum mide mila jaabu lobbo hebaama duko fu wala e majjun ko heewi wadaama rewbe ana godi le gollide laamu kewde nana tiagal han min jabata golle yogaji hon hokkede kalisi na kulle godde fa wiide min ballan neddo batte mon
so matumude
dido batoji kayo wakati wonno e juude rewbe ngado ima daraji bangal politique fa yotto gombe bal société civile holitide ko woni yela mu en fewde golleji kandi wadede yella keba daranade hoore mabbe